iwanga pure kwa chipa njima, my brothers vanga na wadaji walipo, vasa kumbeni ya.
Mwache, nangu kutatutumia mafuwa, mwache sifu, ya nakuye usi
kwa. Kwa iti kwenzeli, before nyanga inati, makuchoka maini.
Your flex. I go by the name of D-Check. Welcome to the fire department. She's down, let's go. Let's go.
Nina kumanya po vakazi wosiana. Matisi mingana me baby ni wosiana. Kuchoke la siku ya nina kuona. Nanzelo zanga za kenge kane. Walindi milo kutimari we. Chifwa ya na umi ni wewe. Ni wewe. No, no, no. You got me losing my mind, yeah. Still you are my, yeah. Ujima wango na zangali we. Chifwa ya na umi ni wewe. Ni wewe. No, no, no. You got me losing my mind, yeah.
Chikopo pa ekizamu na kufela. Nipanga malai ninga baba pogela. Mutima na koma and I'm speechless. Nipase ko sentence nga ndine jela. Nga mala shanzi uza chikelo ni chaku. Fela nga nilo tesi mbili vapu. Beauty na poko si unazungapo. Njiwe fumi uwe na fisti ni nako. Yene nipasa wole kechikwela. Nifuna love no DJ kukwela. I'm running to you my laps. Nikulela kapiki chakacha chifake pamwela. Kanichi njanganda la mayo katana. Nga mundia love ya kesi katana. I'm becoming a better man and it's your fault. Is a city that could go to
you. No, no, no. You got me losing my mind, yeah. Still you are my, yeah. Ujima wango na ganga yue. Get you fine na umidi we.
Tandadi la bako makolo. Kukete no moko na solo. In my next life I wanna be with you. Babidi chatipunda yolo. Perfectly human ikwana eh. Yadila jombo inde buwana eh. Inefya sote sana eh. Hold your peace if you got nothing to say. Wifey material si bati bati. I'll give you my heart iwe kwa tigandi. Kelo so fly you never land. Love uni supply or no demand. ZTT I can never complain. X yange na moka detail. Nikakuyewe makwela na BP. Kwa nikupangise GP.
Ninakumanya po vakazi wosiana. Matisini nganame baby ni wosiana. Uchoke la siku ya nina kuona. Nanzelo zanga za tenge kande.
Fune winango baby. Stow. Mr. Louis Daka was good. Mr. Young Furious a channel. Fashion is a god. Mr. Samu Muzat. Ali Dola. Peter Petros a Capondo Zone. Mr. PTK. Turning up like 1, 2, 3. Stow. All Stars Music Entertainment. Slim Boss. The Fire Department is in the building.